Genesis 1 verse 1. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Verse 2. Umhlaba uyihlane lingenalutho, kwangubumnyama phezu kontwa, kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi. Verse 3. UNkulunkulu wathi, makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. Verse 4. UNkulunkulu wabona ukukhanya ukuthi kuhle, UNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. Verse 5. UNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi imini, ubumnyama bubiza ngokuthi ubusuku, kwaba ngokuhlwa, kwaba ngokusa, usuku lokuqala. Verse 6. UNkulunkulu wathi, makube khona umkhathi phakathi kwamanzi, kwahlukaniswe amanzi namanzi. Verse 7. UNkulunkulu wenza umkhathi, wahlukanisa amanzi aphansi komkhathi, namanzi aphezu komkhathi, kwabanjalo. Verse 8. UNkulunkulu wabiza umkhathi ngokuthi izulu, kwaba ngokuhlwa, kwaba ngokusa, usuku lwesibili. Verse 9. UNkulunkulu wathi, amanzi aphansi kwezulu, maqoqekele ndawonye, kubonakala umhlabathi omileyo, kwaba kanjalo. Verse 10. Okomileyo uNkulunkulu wakubiza ukuthi umhlaba, nokuqoqeka kwamanzi wakubiza ukuthi ulwandle, uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. Verse 11. UNkulunkulu wathi, umhlaba mawuveze utshani, nemifino ethela imbewu, nemithi yezithelo ethela izithelo ngezinhlobo yayo, ekuyo imbewu yayo emhlabeni, kwabanjalo. Verse 12. Umhlaba wawusuveza utshani nemifino ethela imbewu ngezinhlobo zayo, nemithi ethela izithelo ngezinhlobo zayo, ekuyo imbewu yayo uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. Verse 13. Kwaba ngokuhlwa, kwaba ngokusa, usuku lwesithathu. Verse 14. UNkulunkulu wathi, makube khona emkhathini wezulu izinkanyiso ezahlukanisa imini nobusuku, zibe izibonakaliso zezinkathi nezezinsuku nezeminyaka. Verse 15. Zibe izinkanyiso emkhathini wezulu nokukhanyisa emhlabeni, kwabanjalo. Verse 16. UNkulunkulu wazenza izinkanyiso ezimbili ezinkulu, inkanyiso enkulu kuba ibuse imini, nenkanyiso encane ukuba ibuse ubusuku kanye nezinkanyezi. Verse 17. UNkulunkulu wazifaka emkhathini wezulu kuba zikhanyise emhlabeni. Verse 18. Zibuse imini nobusuku, zahlukanisa ukukhanya nobumnyama, uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. Verse 19. Kwaba ngokuhlwa, kwaba ngokusa, usuku lwesine. Verse 20. UNkulunkulu wathi, amanzi mawagcwale uswebezwane lwezilwane eziphilayo, kundize ezinyoni phezu komhlaba emkhathini wezulu. Verse 21. UNkulunkulu wadala imikhomo emikhulu yezilwane zonke eziphilayo ezihambayo, amanzi agcwala zona ngezinhlobo zazo, nezinyoni zonke ezinamaphiko ngezinhlobo zazo, uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. Verse 22. UNkulunkulu wazibusisa wathi, zalani nande, nigcwalise amanzi aselwandle, nezinyoni zande emhlabeni. Verse 23. Kwaba ngokuhlwa, kwaba ngokusa, usuku lwesihlanu. Verse 24. UNkulunkulu wathi, umhlaba mawuveze izilwane eziphilayo ngezinhlobo zazo, izinkomo, nezilwanyana ezinabuzelayo, nezilo zomhlaba ngezinhlobo zazo, kwaba njalo. Verse 25. UNkulunkulu wazenza izilo zomhlaba ngezinhlobo zazo, nezinkomo ngezinhlobo zazo, nezilwanyana zonke ezinabuzelayo emhlabeni ngezinhlobo zazo, uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. Verse 26. UNkulunkulu wathi, masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifuze, babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nezinkomo, nomhlaba wonke, nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. Verse 27. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Verse 28. uNkulunkulu wababusisa, uNkulunkulu wathi kubo, "Zalani nande nigcwalise umhlaba, niwunqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni." Verse 29. uNkulunkulu wathi, "Bekani, ngiyanika yonke imifino ethela imbewu esemhlabeni wonke nemithi yonke okukuyo izithelo zomuthi oveza imbewu kube ngukudla kwenu." Verse 30. "Kepha zonke izilwane zomhlaba nezinyoni zonke zezulu nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni eziphefumulayo, zona nginike yonke imifino eluhlaza ibe ngukudla kwaba njalo." Verse 31. "Unkulunkulu wabona konke akwenzileyo, bheka, kwakukuhle kakhulu, kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa, usuku lwesithupha."